Abayizi abakuguse mu byobusawo n'obujjanjabi balabuddwa basooke balowooze ku buweereza mu kifo ky'okulembeza ng'ensimbi mirimu gyabwe. Abasawo era basabiddwa bongere okusembeza obuweereza awamu n'obukugu bwabwe mu masoso g'ebyalo mu kifo ky'okwagala okwekuumiranga mu bibuga mwokka. Bino byogeddwa Minisita Omubeezi ow'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero ga waggulu ow'ekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo bw'abadde akulembeddemu okuwa abayizi b'ettendekero erya Kibuli Muslim Hospital Health Training School ebbaluwa zaabwe ez'obuyigirize. Owekitiibwa Dr. Jesse Muyinga asabye abayizi abatikkiddwa okunywerera ku birayiro bye bakubye nga bakwata bulungi abalwadde, babaweereze n'obukugu babeere basaasize eri be bajjanjaba bewala ebikolwa byonna eby'obulyake.
Njagala okubasaba mugende gye mugenda mu community, mugende eri abantu baffe basinga obulwadde mu byalo eyo, mubajjanjabe mbalaba b'omukwano. Buli kye mukola mukikole nga mukikola okusinziira ku profession yammwe, nga mukikola okusinziira ku kiragaano kirayiro kyemukokola ekya Night Angel. Ekiragiro eki obweyammwe mukubye olwaleero, mugende mubusse mu nkola gye mugenda okukolera mu kyalo.
Akulira ettendekero lino Hajati Nanziri Alima Mayanja agambye nti bafuba nnyo okuteekateeka abayizi ku mutindo ogutateeka balwadde baabwe mu katyabaga, era agambye nti buli musawo bwateekebwateekebwa obulungi kiyamba nnyo okusitula omutindo gw'obujjanjabi.